Walubaga South mchiko ukuru regwanga ngononi mkuru rega mkaku bagami nti okusobola okutumbula ebyenjigiriza by'eggwanga lino ng'ensonga z'abasomesa ziteereddwa ku mwanjo bw'abadde awayamu ne bannamulira ensonga azinnyonnyodde.
Twetaaga okulaba nti abasomesa baffe baweebwa okusasulibwa okumala. Tetwetaaga kwawulayawula mu baasoma science n'abaasoma ki art, kubanga bonna choice yaabwe ey'okusalawo n'obwongo bwabwe gye bubatutte kireme kubeera koligo lya kubatulugunya na kubaleka mabega, kubanga bo bambi Katonda yabawa buki bubi. Abantu bonna Katonda abawa mu ngeri zaabwe, tuteekwa bayambira mu mbeera zaabwe n'obusobozi bw'obwongo bwabwe. Tuleme kweyambisa obusobozi bw'obwongo bwabwe nga ekyokulwanyisa okulaba nti bano aba arts obakotogera ate bali aba science bonoogamba nti tubawe.
Onagamba nti n'obukiiko obulondoola ebitundu okumanya abaana abasoma n'abatasoma nakyo kikulu.
Twetaaga okuteekawo support desks ku miruka zisobole okuyamba okumanya abaana abasigalidde emabega, nga n'omubaka wa parliament akyenyigiramu wamu ne local government gy'ayina obutereevu okubeera kimoku wa bukyamu okulaba nti nayo yenyigiramu mu kulaba abaana abasigalidde emaki emabega.
Mukaaku agamba nti n'omusolo ogubinikibwa ku masomero nagwo guviirako ebyenjigiriza okudobonkana.
Okujja ssessolo ku masomero gaffe aga private agatubeereddewo n'agabaminsani agatubeereddewo fege gatubeereddewo mwetukuliza abaana bamama baffe mwebatukuliza twandibadde sirino na wano nga njogera singa si masomero ga minsani singa si masomero ga private, naye ate bwe gabanga gayambye bwe gati ogwandibadde omulimu gwa gavumenti eya wakati n'eya local government, ate tetwandibadde nga tugakatira ne tugateekako emisolo egitajjansa n'emisolo egy'ejjingirizi.
Munafeza itundi lineguli.